Fresh Out from NigerRemix.com.
Zongena amen. Lengo mi palele when I stand was some mamele. Digutana gently zio. Oh, Digutana gently zio. Yam yonke. Ako na malogonia. Ziko is in tres no mona. Bangafuno kuti baza o lutando. Ukulila kwethu kubo lulonwabo Sugu, suga kumo Ngele unthembe wedali Andisoze ndidlale ngawe Sugu, suga kumo Sandimoshe lixesha Andisoze ndidlale ngawe Sugu, suga kumo Ngele unthembe wedali Andisoze ndidlale ngawe Sugu, suga kumo
sandi moshe li fesha and soza li dame ngawe
usuga kuna
Remix.com.